records.
Stop it, boy.
Don't touch us on the beat. On the beat.
Yeah.
Sunny.
I can't fall in love in deep like this before. Donnie. Hey, 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 girl. How you good? Feel like you uko paradise. Feel good. Taka ni kwenyeshe kile kitu ambacho juu. Tangu ni mekuwana no mevuta how juu. Mependa macho yako. Hiyo shepu yako. Vile unatembea wanumiza mi mwenzako. Fanya niwe wako. Niwe kando yako. Nikupe mapenzi walingishe wenzako. Tucheze mdako. Mapenzi moto kitandani. So hot unipige na mito. Kapa ya kulala nike soundi mdondiko. Yuno kama feni bovu ucheze na mwiko. Check up bass, nione tabasamu. Hiso nyemo yu uchungu, nyemo ya ham. Twende mbaka home, ukamwone mama Doni. Nikuvisha pete mambo yote hala. Kikona natamani seme shikamo. Shikamo, shikamo. Yani we mzuri mpaka mina umbapo. Umbapo, umbapo. Mama Doni, nikuvisha pete mambo yote hadha. Kikona na tamani seme shikamo. Shikamo, shikamo. Yeni we mzuri mpaka mina umbapo. Umbapo, umbapo.
Mama Doni, nikuvisha pete mambo yote hadharani.